Vieni mi rotto, gansendera. Weya mweya, hulira. Seche bakaze daraze sula kurota Sumaya 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 Siche baka Biti Sumaya Uwa la rozi Biti Sumaya Dada mzuri Nakumbuka mwanya lake Hasali wa moyo napenda hey, Sumaya Nkwagala hey. Hakuna mwingine kama wewe Mwone macho napenda hey. Napenda ni kusoge Napenda ni kubusu Napenda ni kweshimiche kwa watu
Sumaya
Ibirozo bisu senange Amasa seche bakaze Daraze sura kurota Sumaya 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 Siche baka Kacha inyo bomu Kamere ndia bomu, mukwano ndi bomu Mukwano kwagala
Sumaya kwagala
Kambinga na westa Kambinga na wosute Kambinga na we baby forever yeah. Kanze mbinga na we Oberinga na nge Kwagale Siche bakaze Daraze sura kurota Sumaya 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 Siche baka Daraze sura kurota Sumaya 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 Siche baka